kesho form zangu ni za kuiva na wanaweza kilimani madiva uwezi kuwabeba bila posha mapima ukikanyaga cheki kulia kushoto na ukizubaa utakuliwa mtoto makul kida waishi kwa mikopo kukula vitu safi except mapoko tuko na kuru road trip soft life back left kama king boss life tuko bogoria tukichase flamingos atuko roundi kujibamba na amigos twende bosongo tukasalimie mother tubonde kwanza love game ya shabana congratulations ligi tumepanda adios sisi out to Mombasa tunakula life na kijiko kubwa lipa bills bila pupa maisha soft life uyu ni god sio ndumba umaskini tumeshuka maisha soft life kisha kidogo tumetulia bichi hata mananu wanakunywa kasisi cheki mapengo na flash mati kesa unitambui mini champ wa jiji kazozo nation na del ndio speaker a boss money wanaweza kumaliza tuko kwa mix kama kazi ya barista na kama awezani basi kwenda kabisa kwa giza masista wamefika kuagiza cognac mashisha na wamekamaliza ball mina supply tu kama vinga maheta isena wazuia kama kinga usiwai sema ni go underrated na kila siku joni kama payday smolo kuwa noma yo ni understatement tuko makazi na inakana Tunakula life na kijiko kubwa Lipa bills bila pupa Maisha soft life Uyu ni god sio ndumba Umaskini tumeshuka Maisha soft life
Yeah Mamini bosi watajua mini dosi Tuko shere na mabibi jia NSC Kama una ela kunyo maji fantasy Na wacheki mademu na wate vitu zi Come slow kama umelewa na mazigi zi Friday tupata nebiza na Gemini Mambo ni matatu kama una ela Pombe shere na warembo zi
Tunakula life na kijiko kubwa Lipa bills bila pupa Maisha soft life Uyu ni god sio ndumba Umaskini tumeshuka Maisha soft life